kusikia. Heri hizi tuaribize kwenye track nyingine. Mic check 1-2 hii kwa mara nyingine. Yo, nashika pepa pia na pene ntola mtali mungine. Na hii ni track nyingine, nimekuja vingine tena kusaka mapene. Na husi mwaka mungine Piva Rise Tuaribize peri hizi one track nyingine. Oh yeah, hii ni hiti nyingine. Tu tumekuja kusaka mapene, so si ni wakari wengine. Fanya mziki nzuri wala sio kitu kingine. Nafanya hip hop sio sebene. Mtoto mzuri ya kibana kama vipi mdekenye. Mbaka muni ya kibaka ujue uyu anagenye. Na wala sio kitu kingine. Sini watu wengine, hata track nyingine, hata peri hizi jini ya simu ingine. Hii ni kali nyingine, kutoka tena jiji jingine. Sio da siri hii ni siti jingine. Slete tena mambo nyingine. Hata wakibana bongo kuna nchi zingine. Hata maisha kikushinda fanya mambo mengine. Kuna mbinu zingine. So
acha vitu vingine,
ili uwe mtu mwingine.
Hip-hop, singeri ni aina nyingine. Mziki ulete hela, sio masnichi wengine. Discuss michongo na diri nyingine. Cross-border bila woga kama watu wengine. Smoke weed bila woga serikali nyingine. Bongo arigumu utawara mwingine. Pesa imekuwa dim si kama miaka mingine. Tuari biz na business nyingine. Yeah, mwaka mwingine na watoto wengine. Na wapenda sana kuliko kitu kingine. Tumepitia levo nyingi na hii levo nyingine. Yeah, sini watu wengine.
Nyingine, nyingine, nyingine.